Ebikora byabatume esula e13 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'12 omulogo tasobola kuwangula mwana wa Katonda.
Basi ku muzimu banzijeme embuzi nibantwaliyo mu malaalo enali simanyi nibansuleyo nibansiba engule ya sengenge nibantwayiza abantu gira omwo nonwanira ne mbawangula ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Ayi Mukama olina amaanyi, kimanye bulungi olina amaanyi Mukama. Wemba naawe tiwali kinema, abalogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo. Okumanya Katonda olina amaanyi, bingi bye bakoze banemye enseeno, wanzigulira netakulira naye bulijjo ŋŋenda basulawo enkonge. Saba Mukama obamaleemu amaanyi ge bakozesa okulemesa nze, saba Mukama obamaleemu amaanyi enkwe zaabwe zife. Abalogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala. Magwa majambia na mafumu na ye baswade tigamfumita, basinza Lucifer yalemo kuwangura ni watamanya weni na muwanguzi, wanzigulira netakulira na ye bulijengenda basula wenkonge. Saba Mukama obamaleemu amaanyi ge bakozesa okulemesa nze, saba Mukama obamaleemu amaanyi enkwe zaabwe zife. Ayi bambe basekeredde wali Katonda temunsobola, ayi nunu basaasidde wali Katonda temunsobola. Abalogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo, balogo be waffe bakambwe nnyo balogo, Kampala bayanga bantwala balogo.